Jimmy Buffy, Rabo Ranks, yo. Radio, Windows, unasikia dile skuta zili. Rabo Ranks, Radio, getting tuned, the best yo. Ever.
Mikono
ever,
juu, nika unetisha offside, strictly ni wapo watu, fiche zangi both Rabo sides. Wali nishika ni kanza kuliza cops, why? Says a wash trap and any point, is that guy? Kasi na answer nilikuwa na wacha blanks, nekibigi ata sikuzi pepe iru divleli kam. The money came na siku kosana na fam, bado loyalty ni priceless, mjana ni scam. Easy come, easy go, easy come, sini ho, cheki sisi dive broke, heri ndedi na typhoid, mcheku la ubamblo na juanini kusu growing up, poor as a broke boy, no shoes, no toys, life ingumu kata nimefanya BBL, TVA shiki channel ingine ni CNN, mada nalia zungusha Ariel nione TD Jakes, hapo lenana basa wili yona BMX, hakuna skill, wako kaju hoizi beats, tau so kwa imbling, shimbo ipewe title lead, first time to limit, nilijua shori ni flick, jota kabla salamu wa shani mbe nifunga zili, na konga kazi toka daily come watch, na magiz bado niko on kama kokoroch, mini mtenda dhambi lakini nambia God, ukibariki wengine tafadhali usini ghost, traffic ya Nairobi ni mingi na itajichopa, Benz car main cross, bima car saucer, mina bro tuko kimoja car concha, noma si noma noma ni kurudia noma, bloody bastard unajifanya kwangi, readers the Peters kawa safi, miaka nei na nishangusha ma classic, nesa budona siku pita mathematics, awadu them na kubrizu sini blame, kauna taka pichi mbake ungeza Asia dania frame, misi nanga test, ata flavor sisi tell computer lesson, mina chora ma mistari kwa Excel, kila dima kona Charlie Santa Kariwa, siku langi kabe chuleta manangu, zayali nikola kasema mwanangu.
Isha prove ini skila ina wengi, tumesha toshea kuwa bless na banga. Ini best kuwa dress maheta, tumesha inwa sichoke waendele kunyesha. Kani true watu fiti na makeup, ni clean sheet bars na ni pen na paper. Ay, skia hii mina feel protector, ni two in one god tuna kill me better.
Mimusi ni advice, musi 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 ni advice.
Pereka mchene uko, sina time weka nyaka.
Miusi ni advice,
lazima nipige sherehe, before bana niseheke.
Sherehe siku hizi is a must, sini Gen Z, tunafitaga wa fast. Haduwezi miss, unajua hiyo ni fact. Bono na axe nika wewe ni wapak. Leta kinare ni kusepie kifuaka. Kuna kimorio kinajifanya kiezi waka. Hawa mafala kuna siku joni tawachapa. Wacha zi nice ndo nipunguze madrama.
Miusi ni advice, usi ni advice, miusi ni advice, miusi ni advice, usi ni advice, miusi ni advice, miusi ni advice.
Pereka mshene uko, sina time weka nyaka.
Miusi ni advice,
lazima nipige sherehe, before bana nizeeke.
Chagi, buda nme nyam nyam, po wako ki Batman. Nimesema nyam nyam, sijasema nyam, juicy once na see twice. Kitu kama maradas, ilikuwa tam tam at first, but sasa si mi advice. Sindo yangu verse, 12 bars, kani das, unalipa cash, usijoka reverse. Junta cast, nanda piga pass, kwa wangu matags, outa love. Si
ni advice, usi ni advice.
Chagi,
miusi ni advice, miusi ni advice, miusi ni advice.
Ati black chocolate ni fine melanin, bana toka nikapate. Kana penda kenye mi wanapenda, so kana penda toto, chupa na haga nono.
Like a boss.
Tenda we mapewa taco, kwangu ni clean so buda fagia kwako. Nikuje ndogo jutakula kushoto, usitake kuona na na my dirty version. Nili jam nika sample madi yako, manzi yako na mpanga wako wakando. Tunapikenga trio sam, tunakusengenya ni Mr. Last Guy. Manzi yako shani penda, mtoto wa nyumbani, mtoto la home. Kenyan girl kanapenda ganji, she ain't a ho. Bad bitch kwa hii party, vibe iko top kwenye floor. Joka na perform, joka na perform. Napenda kuzitoka TikTok na kwanga TikTok. Big Bok napenda stick proper. Big Bomb bila kona Big Bomb. Big Bok napenda kuzitoka TikTok na kwanga TikTok. Big Bok napenda stick proper. Big Bomb bila kona Big Bomb.
Hapendi vijana wa Roy Sambu, hapendi kupele kwa hizo klabu. Mina taka jo a trend, akule vitu best, alafu nikafanye maajabu. Msupa ni mpole hana mambo, alafu hapo nyuma mauwane. Yo kwa gami vai, mavitu ni vulai. Sivei ni meapply chali yake na mtoka.
Mtoto wa nyumbani, toto la home. Kenyan girl kanapenda ganji, she ain't a ho. Bad bitch kwa hii party, vibe iko top. Kwenye flow, joka na perform, joka na perform. Big Bok kanapenda kuzitoka. TikTok, na kwanga TikTok. Big Boka, na penda stick proper. Big Bomb, bila kwa na Big Bomba. Big Boka, na penda kuzitoka. TikTok, na kwanga TikTok. Big Boka, na penda stick proper. Big Bomb, bila kwa na Big Bomba.
Duli, deliver Nairobi, kakubali kunipea dempeng. Nimekuwa bad, kutoka enzi za F2. Kenya nataka ni mic, zona madendu. Ini hype kona version ya dangsu. Dema mezi biba bompa na kona tattoo. Shina kuwa wea cha leo ni tatefa tu.
Ume
ukia muara.
Toto wanyumbani, toto la home. Kenyan girl kanapenda ganji, shienda ho. Bad bitch kwa ipati, vibe iko top. Kwenye flow, joka na perform, joka na perform.
Posta 4, niko class, niko class 4. Baby girl, ana tiny, wash and dom. Sezi bonga fiti juu, miuku wa don. Easy N, wana try kuni cash form. Niko club, na magai, tuna pass form. Na magali, wameva dom. Story gani, walai, sezi pass dom. Niko chat, na magai, nindo fata dom. Kikibini, walai, nina figa lon. Unajua my son, nina fika home. Sezi banja, mdam, mindo fata son. Easy streets, unajua, mindo Melbourne. Ukibanja nani unapigo boom. Kani happy my guy itachipa soon. Usi worry na life itachipa noon. Patuation kwa life though matagun. Ni weekendi walai zimefika moon. Na madiva wame chrome nimefika zoom. Usi zime my guy sunajua rules. Tunakata walai adifike noon. Kani ndom unatako na call kush. Easy end tunataka madem boom. Wamejaza design ya makaltoon. Ni wapua wanapenda matekun. Akijipa my guy unacheza pool. Doki bend una grab una tap good. Easy girl wanapenda Ali bad goon. Kani life tunapenda money fast good. Ali jam akapata bad luck good. Everything mina do pray God good. Fast thing kwa race pray fast move. Bad girl anapenda una tick tack, una tick tack nini. Baby una ass una tick tack nini. Nizo nini una tick tack nini. Nini ama boost wamekeba sim. Una tick una tiktak nini.
Welcome to
Laborant Sweet. Una tiktak nini. Izo nini una tiktak nini. Ini ya mabuzo mebeba sin. Anataka design inataka. Tuga na Nicole anajua nilipata. Kuna vile form YouTube ana makata. Anadai jina anadai vitu rapture. Suzi ongezaga wala entajipata. Una Nicole unajua isio fast time. Izi vitu gani wala entakuwacha. Wadu tunakata na bado naitisha. Suzi ongezaga wala entalipuka. Ile form flani wala ilijifa. Ilikuwa heavy masaa ya saa sita. Ima metibepa na bado nalishika. Bila naikata wala ipi cool down. Singa ya kwanza ya pili ya tatu. Kupiga luku wa kumashini. Hali mitocha ndo tufike mzini. Bile nazitoka wala isi ya mini. Mbiza ni mpole mhindi ya mini. Shaku wa hoka design ya machine. Una tick tack, una tick tack nini. Baby una ass, una tick tack nini. Izo nini, una tick tack nini. Nini ya mabuso mebeba zini. Una tick tack, una tick tack nini. Baby una ass, una tick tack nini.
Chiki denge alinipigia tenja kisema yeni lele na kati ya madenge. Wota shembe shtaka likuwa njege aliwake wa matembe akiwa na malele. Chiki denge alinipigia tenja kisema yeni lele na kati ya madenge. Wota shembe shtaka likuwa njege aliwake wa matembe akiwa na malele. Kila siku nko madoni kipiga show ya kwanza na kula kapa soni. Kipiga show ya pili na kula kapa mia mbili. Show ya tatu na lipwa na mamili. 38 kuna rapa na niweza takuje na mwa Kenya. Kolabu misi taki minatua doba genje. Na kamuja kubali buda jua weni Kenya.
Chiki lele alinipigia tenja. Nataka ni msese, anataka tu mbebe. Water shame, chali yake ushindanga stenje. Ni kama ni msenge, hakulangi kinembe. Sini kabaya, daktari wa madenge. Na wapea matembe, na tibwadi kinenge. Ukipapasa, neza chora 7. Mini lightweight, tukitaka unibebe.
Kidenge alinipigia tenja. Kisema yeni lele, nakati ya madenge. Water shame, bishtaki alikuwa njege. Aliwake wa matembe, akiwa na malele. Chiki denge alinipigia tenja. Kisema yeni lele na kati ya matenge. Wota shembe yake alikuwa njeke alikuwa matembe akiwa na malele
nimeeka lele malele kuzitoka na venye tumezoza inasikika di Europa one and coach nikipula pia bomba lakini kama Isaac ayu 18 and over nisa sita na ona kuna njeve kenjani na kaveve kisikiza wrong rende amelia cholipati wa mawembe kapwa sura maembe na mwitangati mwende
cheki denge alinipigia denge kisema yu
nilipia na kibwadi kinenge ukipapasa naeza chora 7 mini lightweight tukitaka unibebe oh no juma DM zimeja Anita Rebecca wanadai kunikaf wa Kanero Sin City ala hiyo ni BBL au natural ma ama pink shy girl long hair big bum pretty in a real life uneza confirm wambo napendwa na wajaka sana sana walo lipaspa na wongezeza sauna pahali mina pele kwa nani sai first class touchdown Zanzibari
Ejabiz kama wa Somali Chikitenge linipigia tenja kisema yoni lele na kati ya matenge Wota shembe shaki alikuwa njege aliwakewa matembe wakiwa na malele Ahu data nasema mini bitch kangedha ukibonga adiso sana kuswitch Pum 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 mina tafuta the clip Kolabondo na die to my beat Niki come through ata cheat Niki kuja na mzinga na pita na your bitch Adiso sama fala wanadhani mini glitch Mashallah lukufisa kama yangu wezi kitch Kani kuroga wezi banja suna jomindo the best Bogi sport ya tutambui the rest Niki come home ya punani ndo na trace Atiluko na inifisa ama fala wezi test Mimi na mama joki songi na kikres Weni babi dhona kuliwa na best Na ni breast face utadhani ye ni candy Na tupa 1-2 kisha kuliwa putesh Giza Mago shodo ndo the best Bekia na ni nice na ni kares cheso When I put to the test, mina fanya the minimum and fanya the rest.
Chikidenge, linipigia denja, kisema yeni lele na kati ya madenge. Wota shembe, shaka likuwa njege, wakiwa matembe, akiwa na malele. Chikidenge, linipigia denja, kisema yeni lele na kati ya madenge. Wota shembe, shaka likuwa njege, wakiwa matembe, akiwa na malele.
Anapiga pick ndana nyumba na bado na nimaliza tukisikiza reggae kitubeba tukiwa matirete o dance kwa itune nikiroga beat so manze hepa si watu wana break up Anapiga pick ndana nyumba na bado na nimaliza tukisikiza reggae kitubeba tukiwa matirete o dance kwa itune nikiroga beat so manze hepa si watu wana break up Yo manze hepa si watu wana break up Kuna watu wawili wanachezwa na phone marangabi unamwita ukilengwa na kama jai notice kathela limteka Kizikela wako ni kulalia tu pesa Sama buda wa vitambi tu ya prado simpresa Nanguna kiwa maji anatekwa bila pressure Form zake za kulewa zupandisha tempa Sari story mingi tulikuta na disembo Kimona kuna taru wejua kuna mambo Kitu one time kanibiza kulevako Back door tuko jam down ni kulight up Mina die short fine pass na mabundles Baby calm down bado unawine Kuzidisha moro wake fine bini brown skin Yani dem kitu safi uwezi fikiria mara mbili ulalendani Napata nana wenda napanga ja weekend ya na die in the club Bashikishizo vibeti, vibeti za masponya Kipingisha kiuno, nadaya shikia ball Ndapeleke mbaka euro Story za uongo, jisponyo na kiolo Medunga di maguru, nakwela ni mamboto Tatishiko mamoru, fikia di mokoro Nadoba zangu genze kuteka mtoto wa sonko Mtoto ni kisonko Anapiga pick, ndana nyumba na bado na nimaliza Tukisikiza reggae, kitu beba tukiwa matire Jordans, kwa itune, nikiruga beat So mze hit
Cheki, lete kinare ni kusetie kifuaka Lete kinare ni kusetie kifuaka Lete kinare ni kusetie kifuaka Na zikishika sana utalia zimewaka Lete kinare ni kusetie kifuaka Lete kinare ni kusetie kifuaka Lete kinare ni kusetie kifuaka Na zikishika sana utalia zimewaka Kinare ni kusetie kifuaka Kwa utititenge ni kumewaka waka mabari Kianza za ufala na kunda unashtuka mbaka unasastama Nani hapa ako na lighter jo Mechi zangu ni kama el clasico Real Madrid ama baka nizo jo Mras na kijaba ni megeuka krimino Nipate rubi si irori ni likasto Sunda wada ndo zishike even more Leta kashata stabilizer ndo hivo jo Alafu hapo kando mnakohoa hai nini bro Lete kinare ni kusetie kifuaka Lete kinare ni kusetie kifuaka Lete kinare ni kusetie kifuaka Sana utalia zifuaka Lete kinare ni kusetie kifuaka Lete kinare ni kusetie kifuaka Lete kinare ni kusetie kifuaka Kishika sana utabeli na bata Wacha araka Chiki uja apa weni takataka Unabonga vile unataka Anafu ukicheka apa utabanda Chiki masura zimebonda Anafu akuna mwenye akona Yonda na bado tumetoka uko runda Cheki zimerunda, yo
niko deli kama ukedi nafanya warembo wote mtaani wana steady waki steady na wanaza kwenye bedi kwenye bedi na wapiga meche lady machali wao na wapiga mahedi so sick in the casket meditation kwa bedi ina steady mcho ready zimufedi yata kinare ni kusetia juwa yata kinare ni kusetia kufua yata kinare ni kusetia juwa yata kinare ni kusetia kufua yata kinare ni kusetia
Nikodam paka moro, nkidisao mabombo Ma MC lambistic, mapik ni hormonal Sini big baba ule cheesy Abnormal na beba game kwa mgongo kafarasia
Jimmy Buffy, Rabo Ranks, Radio
Nikodam paka moro, nkidisao mabombo Ma MC lambistic, mapik ni hormonal Sini big baba ule cheesy Abnormal na beba game kwa mgongo kafarasia polo Ni marapa tulia Tawa handle solo ni mic kwa mkono Kilaita kikolo na waboss kama Pablo Plato Oplomo Kwanza mambo bado hii ni teaser Kionjo ni meti ule professor Feed, Mwea, Chili Romaniki TMK pia Tizi gods wote jo salute Siezi dea hama nubi ndio nataka Kuwa kojolea na lea Metro ya
kanzi, rada, nini, beat ziko ni nini
Teka beat, teka beat, teka beat, teka beat, teka beat, teka beat, na metro IP is a mzee Niliambiwa pese kwangi lauda kunanga ngoma kwa bank Can't rap, sizi chopa ni zaroga mbaka jan Studio na wakanga moto kama shisha za Milan Iende sana ntidedi ndio nda relax Left ni moja na ukiluza wizi nunua quick mat Kanairo bila connect, usikose kiss mat Ni majoka na sipoka miwa piga kickback Tukigrow, pilau ili kwanga ya Christmas Electric, eccentric, my thoughts are eclectic Hitali retire kuprejuki wanga hectic Soli za kishenzi, budo niza Alexis Wajanja wanabidimia mafala ndio wengi Achan kuoneshe master nisha fika site Nda count 1 baka 9 na niendele ku rhyme 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Execution precise Lyrically ni gold mines Iko kwa hii mind mini bad news Wezi tangaza kwa prime time Uko na wivu ndio mana haujai shine Nafanya isa kiwa heaven na smile Used to be a naughty kid nilikuwa nasumbua watoto Kipara KBN nilikuwa naipiga ngoto Pre-unit, nasari, kwa nyanganya popcorn Mode na shangani nini mbaya na umtoto Kabla sunko nasema enzi za livondo Kabla glovo, bao moja chapodondo Soza solo, bila mbogi we ni bombo Uko maisa kwa piga kanzu machobo Bob sex kipa na stuka kidogo Confess na ngoja nadi ya rudi soko Tuliset mo Kenya ndani ya Oxford Backbench usitry kuleta zogo Tema kama warge sako bweze isili Iza bana kauna kazi na ulipata digiri Sina filter ni kibanja neza choma rigiji Indio fufanya marapa wanze kuimba mugidhi Who's the best? Who's the ile sani nani kasimi? CTB nilidungwa BCG Hini ngwai kiwa safi mifika kwa kidini Mina msupa mutu leo nkuna probability Nuge lafu missionary kona
Acha tuachia
Tuachia hapo metro bana sindia
Tuachia hapo Acha hapo
Yo, hai Doge lafu missionary ndo mifanya hizi 24-7 silali mishinda kwa hizi beats Kuna defense na wasani Baba ni lyricist Metro nyamazisha
metro
Yo For me double syllables, check if you keep it lyrical Sip it no ki blake, utazima kados ya piriton Breeder Mr. Preacher kama wananzeki kwa synagogue Flow ni old school lakini mirista ni digital Connected kayu umbilical, hii ni origin si silicon Blazing kushinda ilesha kwa hizo farasi biblical Chungo siguze kaufiki bay, si affordable Ambie ni ngesh, mina thani she's adorable Maslikosi kwa na bata labda akala za blada Veteran, FIFA player, mufiness na L1 Mugoro alisemanga hizo maglass ni za wageni Sembe ni ma weekdays, chapo ni weekendi Kitu specially, ni talante ilikuja na sil Jina iko kila street kama troli za smokichi Men have been bad si leo tangu 2013 Mola lisha panga sopa Lucifer tatoka nil Stinking rich that's my favorite order So nikinukia poa yoni currency na bonga Wapoa mi wapenda wote sizi kuona moja Kwa changanya kuwa mix kama vidole za tofas Chiki chiki cha cha mafosa ndio gwanda Wezi fika standard jujai kuwa mja nja Ata nkwe na injury bado minta do my best Nilio nanga omena squeezy wash angwa na shower gel Kampuni mayai na spaghetti zido calories Nili mada poverty na nikaficha out Kunga leta nare wapi gwede leta vodoski Kijana lisha make it basi bill Niko all on me Sin equivalent You don't believe me yet Mi ukuja sana power search choma filaments Rap nifanya mini kiongeza nga dividends Kendo fanya
How come eh? Uko na madem DM Wana claim ati well do things with them
How come Ni mimi ndio una try ku blame Na unajua chini ya maji kona many men
How come Kuzi ni kikon who pick Na najua una sleek na ule dem petit
How come Even though your bestie eh Mki chat late night muna delete text
How come
How come
How come
How come
How come Uko na madem DM How come
How come
How come
How come
How come
Chini ya maji uko na many men
Jerina, Natasha, does it ring a bell? Now this is your rumors, I know you well.
Au ni kina nani, I don't kiss and tell. Yeah. Unaniekelea na una confidence.
Huh. Sita deny ujifanya. Aye. What the hell, nilikuwa down na wewe. Don't forget.
Misi jai cheat, but it's sad to say. Niliona kevo ye kushika in a naughty way.
Aje, ati kevo, yeah. Sini morio tu. Si uenda mafo, when Jerry ni who?
Ati Jerry, yeah. Ni fan wangu tu.
Huh. You're such a liar.
And baby, so are you.
How come, yeah. Uko na madem DM. Wanna claim ati we will do things with them.
How come, ni mimi ndio una try ku blame. Unajua chini ya maji pona many men.
How come? Eh? Sikuzi niki call who pick. Na najua una sneak na ule dem petit.
How come? Kevo ndo your bestie eh? Mki chat late night muna delete text.
How come?
How come?
How come?
How come?
How come? Uko na madem DM. How come?
How come?
How come?
How come?
How come?
Chini ya maji pona many men.
Nimekwa na wewe since 22. Sayu uko na dondi una ringa boo.
Kazi kunishuku kunileta juu. Sizi ishi hivi ndatitoa tu.
Aki please don't go, please don't leave. Minataka love na ntakupatia peace.
Staki zoke lelewe unipikia please. Ni upenda tukikadol tuma R&B.
Marvin Gaye, sexual healing, sauti soul, sinishike hivi.
Ebu kama iwe, ndakuweka chini. Hawa wengine ni Masai chief, Wendy B.
Tumesema nini?
Aha, I'm just kidding.
Kona plans na mimi.
Tena mwambi mingi.
Ufanya ni chama, ufanya ni cheese.
Check your body go best, body go top. Let you nakanjana no ma check. She does it do, she done it on bekiwa less. Now to go zone, na venye bana tu na flex. So it does it to mess, let us on my best.
Nasema rom, so inya bamba. Rom, so inya bamba. Shabra inya bamba. Hilo inya bamba.
Nasema
rom, so inya bamba. Rom, so inya bamba. Shabra inya bamba. Hilo inya bamba.
Hey, Jio Blank Indo Shin tunavuva ni dancer, lyrical doctor ni Buddha. Zimeshika tuko high ivi ivi. Macho zimenyanya flight mode easy easy. Wenda poa na Malawi, fresh pop Mali. Fresh jama tawi ni kiskank misi nawi. Korondi menifanya wanati. Kasi gode juu ya kuki misi taki. Ani namba uno, bazu neza pulo. Poshini yangwai kurubai na makulo. Same thing fully loaded, zote ni alarm. Zote ziko box ya ni zote ni aja.
Tuko juu ya dopa, tukiza skiza kayo akibanza. Hapa ganji ndo inabonga, kahuna ganji nyamaza. Nasikia niko mavitu, jo niko mabitha. Kwa mfuko ni madhao, tutucheze na uba. Majiko waga besti na joa meiva. Leo nateka tuma painting akina Aisha. Leo kaveveka na zoze ya mirema. Zikishika tunavuka kasavera. Ama tufike uko juja containers. Kama ni form tunaeza adi kesha. Kwa nini kesho?
Nasema rom, so inabamba. Rom sa inya bamba, shabra inya bamba, hilo inya bamba. Nasema rom sa inya bamba, rom sa inya bamba, shabra inya bamba, hilo inya bamba.
Mkichanga doza chama siko, lakini mkichanga za mzinga nieke kwa hesabu. Iyo mali ende chain chain, nataka ni nyongi sijali. Nieke kwa hesabu, maji ya ugali imekuwa ya kuhoga. Ini tabia ya maskini ya kiomoka.
Walimu wa matza
lisema siye ni mbali. Saina leta tension kama kimi ya manina senali. Msupa, kambali na mimi yo ni onyo. Nikona kutuineza tafuna di kibogoyo. Aba tondo inabamba, mapiano zina sound kama sauti ya kunyamba.
Genge na biche tibiti kidogo tukiwa tips. Ingele doba ya wazing tunakatika hivi. Clap clap na niya beat tukisonga na rhythm. Tap tap na uripi tongeza ndani ma feelings. Sima beat bunda inabamba inamata. Na umejituma unakata and I love that. Vuva ukitaka kirapsha na tunashuka na madam. Tenda nituwa kini chit na misuna kafiki.
Amiela, Becky, Angie, twerk. Boom boom, twerk. Petit girl, twerk. Italian, twerk. Jamaican twerk, 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 twerk. Nigerian twerk, Afrobeatian twerk, South African twerk, Amapianyan twerk, Kenyan twerk, Genge twerk, twerk, twerk.
Mathematical calculation, division, misi puiti gali navigation, fusion, na changa na sheng, na jomi ekan, elephant, ovu kui undo implication. Hatu bagui tu ko pan African, makex na kimbiza na imetoka Japan, sa ingine feature white ni kondani ya Nissan, kio moka ni chukubi machuinge uje Roman. Ay, twerk, pom pom, twerk, petit gal, twerk, Italian, twerk, Asian, twerk, Ethiopian, twerk, jomi ekan, twerk, 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 twerk. Nigerian, twerk, Afrobeatian, twerk, South African, twerk, Amapianyan, twerk, Kenyan, twerk, Genge, twerk, 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 twerk. Tanzanian girl, over your there, pretty miss from Ghana, huh, over your say, some of them Ugandan, wine up on them, Rwandese, Sudanese, melanated gem. Alafu ni kicheki penga na esa, kizito kazi wine ni maweng, ya ni pesa, tasipote zi time, she's a 10 out of 10, tabidi tu mem sign. Kami one see the pretty girl ya the whole time, just twerk. Pom pom, twerk, petit gal, twerk, Italian, twerk, Asian, twerk, Ethiopian, twerk, Jamaican, twerk, 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 Nigerian, twerk, Afrobeatian, twerk, South African, twerk, Amapianyan, twerk, Kenyan, twerk, Genge, twerk.
Hello, nasema I'm single again. Niko single, na hiyo kitu inanipain. Wana sema behind every successful man there must be a painting na amebeba nyash. Ati behind every successful man there must be a girl dem na akona class. Nimekaa soko sana, so itabidi nivuke ata na mama. Walai, I'm single and searching. Kwanza kuna msupameni bamba.
Walai nam dai 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 jo.
Msupanam
dai 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 jo. Nasema I'm single again. Niko single, na hiyo kitu inanipain.
Ini ngori zete venyo expect. Venyo tani get, venyo tani skia na udataka kwenda next. Nimekuwa soko for long na diku tujua. Kuna bang mina dai nendo luga. Kani safi sana tunabai, kani mali sana tunadai. Anapenda venyo na rhyme real deal. Kwa imechi tunavai, kendo tunasema kungeza shubuko chai. Kwa nini ni strategy ya stick utawai. Kubwa card body ime curve ki design. Stake chuki patana na bad boys name panda. Ndo manake nataka life skin. Nataka kamoja kapua nika painting. Alo, kana operate fiti. Shoria na bambika says ya bairo ni biggie.
Walai nam dai 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 jo.
Tena uta ten kani rate mama joko best. Na mama ni bang bila dent numa pia ko blend. Ali ni cheki gram akapenda na kani text. Ana deku kam tena kam doni kam. So baby kuja ivo.
Usi worry baby doll.
Kuja ivo.
Beb
kuja ivo.
Ivo ivo ivo. Beb
kuja ivo. So baby kuja ivo. Usi dance baby girl kuja ivo. Beb kuja ivo, 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 ivo. Beb kuja ivo.
Ala, kuna venye naji feel complete. Tukiwa na wewe ndo nikute my miss. Akinipa hiyo kiss, mathematically breeze checki. Kitu ya fast, achana noli fiat ati. Juna kudai nilisare kote kote. Look best, tukia chili ya hit. Tumezoza kila chom, toka kite hadi ngong ha. Niko malin lap, kile kwa maji. Physically fit, nime drip, mini clip. Tunajo unanga form, ukijipaka cologne. Ukisleki wezi no, tusha badilisha flow. Manze kitu huni bo, ni madema wana do.
10 out of 10, kani rate, mama joko best. Na mama ni bang, bila dent, numa pia ko blend. Ali ni cheki gram, akapenda, na kani text. Ana deku kam, then I come, doni kam. So baby kuja ivo.
Usi worry baby doll.
Kuja ivo.
Beb
kuja ivo.
Ivo, ivo, ivo. Beb
kuja ivo. So baby kuja ivo. Usi dance baby girl kuja ivo. Beb kuja ivo.
Magi, magi.
Ivo, ivo, ivo.
Magi, magi.
Beb kuja ivo.
Check.
Na cheki beb, na cheki beb, na cheki beb, na cheki beb, na cheki beb.
Mode umo. Alisema hatuendi bali. Hapa ni wapi?
Mama.
Zinga nika.
Amzinga kata.
Mode umo. Alisema hatuendi bali. Hapa ni wapi?
Mama.
Zinga nika.
Amzinga kata.
Hapa bali mefika.
deja zama mtoto modemao na chora saba vi viboko litupiga sina mramba akina kevona mkulia shamba finger licking his finger licking sweet finger licking to mina uwa uwa demi yako yuko itahani mikwake maua ulikuja nini kwa sahani ni jaba na jua ati soft cut skin na yangu wa vibra na yangu kuwa job shinda mode wa mati na nga inachafka inanga dada na ni long shinda kiki ya manzi wa kibra
Nilisema hatuendi mbali Hapa ni wapi Mzinga ni ngapi Mode wa mawe Nilisema hatuendi mbali Hapa ni wapi Mzinga ni ngapi
Mzinga zina dedikani ya jali Sikiza niyo kwanza venye anabonga kilami Mode nilimpata kama mezima Kapoteza macho akadhani hakuna sima yeah. Squeezy zabe kazi ni kuririma Kuamuka, kungara na kuchoma liva
Mode oma Alisema hatuendi mbali Hapa ni wapi Mzinga ni ngapi Mode oma Alisema hatuendi mbali Hapa ni wapi Zinga nga
Zinga kata
Mickey Records
Pakistan tunapata mapita Tumesota hama area na taki ya gita Side chick ameanza kuniita Cheetah sponsor Actually bana tuma mita
Confirm
You have received
Wacha niende kota
Received
Siku langi mboka
Received
Napenda my light skin
Confirm
You have received Wacha niende kota
Receive
Siku langi mboga
Receive
Napenda ma
Dark skills
Sawa
Ring ring confirm ume receive Fuliza kidogo isha nitoa kwa form Uliza jereali nishona kuja home Anadai fair kutoka kasa sina do
Hauna do na unadai kuteka shiro Wakikui wapenda wababa wako na do Na after yako ni was kushinda before Ili amka kakuboy kalala fofo
Fofo hari yako na kitu foso na kusho Nambogi yake yote inadai kuja show Wana umeso wote wanadai jiko Oh
oh sina yodo Suchome hivo ana spend is off home Manduma tatu wasichana wako Confirmed simu zote lost go off Tukunye makonyo
Confirm.
You have received Wacha niende kota
Received
Siku langi mboga
Received
Napenda my light skin
Confirm.
You have received Wacha niende kota
Received
Siku langi mboga
Received
Napenda my
Niaje baby check unanimaliza Naju nimekucheck inauliza jina kia nani unamuli amazing Nikona time plenty Sijue ni pen change Twende pizza Nade nikute keki ama malkia Nipe basi namba nistoke bila Hadi nimecheck mabudaki kucheck Ndiyo mana lazima nilize Mbona unaka so fine
Rubber ranks ready
Mbona uka so fine so fine Mbona unaka so fine so fine Mbona uka so fine Venyo ko fabulous unani kill na kimbizwa kwa ambulance Lazima ni jichoche na kasi zifika kaliba Toko money minded na unatai mabuda pia ni saa Kipunguza bill me na kupunguza taki but Gauni taki taki na mesha kitambi basi Inge kwa na ganji zetunge kwa Abu Dhabi Pakua paka unafanya jona paga Kajua na jua tutafika bila mabaa Niaje baby check unanimaliza Naju nimekucheck inauliza jina Kia nani unamuli amazing ikona time plenty Sijue ni pen change Twende pizza Nade nikute keki ama malkia Nipe basi namba nistoke bila Hadi nimecheck mabudaki kucheck Ndiyo mana lazima niulize Mbona unaka so fine
so fine
Mbona uka so fine
so fine
Mbona unaka so fine
so fine
Yeah. Nasi nasi unajua venye unimaliza Ukichoresha sub, sub Na nashuku meni seti ya madawa Jusi kawaida kwangu kupenda sana Si kawaida kwangu kupenda sana Hakuna pressure, beka uko na minus you dance relax Seki be usiogope relax Nakumbuka jana nili call june meku miss Kajifanya tini batumba Nasi unapenda madoba ukidai ni kuimbie Na kuja na guitar
sai sai.
Na junerobi kuna utiaji ya rusi mbaka Zanzibar Arusi wapi Zanzibar Niaje baby check unanimaliza Naju nimekucheck inauliza jina Kia nani unamuli amazing nikona time plenty Sijue ni pen change Twende pizza Nade nikute keki ama malkia Nipe basi namba nistoke bila Hadi nimecheck mabudaki kucheck Ndiyo mana lazima niulize
Tulibet down duano Tipi naka dino stam Zichi naka chapo utama Aka inzagi inzagi inside Room next wakaskia Ay wakaskia Ay ay ay
kaskia bangshi, rashi rashi kelele. Room next wakaskia, ai wakaskia, ayeye wakaskia bangshi, rashi rashi kelele. So so terrible, a sham waka 1 second horrible. Lodging a set kakwa adorable. Fuck ku kapped up ku pop my Oreo. Unaka to punk you are blind. Hapo inside nilingian ka fry. Mona vienye jindo kuwa fertile. Dem ni mrembo except inside. Room next wakaskia, ay wakaskia, ayeye wakaskia bangshi, rashi rashi kelele. Room next wakaskia, wakaskia, ayeye wakaskia bangshi, rashi rashi kelele.
Who you there, maybe hata her jiva. She wanna ride, and I'm the driver. Who you there, maybe hata her jiva. Rascal at your roller ain't throw you like vagina. Her son has entered the church. Me lick titty hot, then we jut jut. Fuck a TikTok, big stick for the kitty cut. Bus, bus, fashion, relax. I make a play, she wanna run it back. It's first base, she up to bat. I break her off, I break her back. She like, oh, what is that? She grab my, oh, I throw it back. Too big to hold, I say relax. Go slow, I need it fast. They next door, we breaking jacks. The echo. She fucking, I'm lucky, she sucking. I love it, it's nothing, I stuff it. A custom, I'm busting, assumption, I want it. She cousin, I love it.
Black Market Records.
Pesa ndogo siwezi kula mkate kavu. Kama haina blue band, haikuliwi kwangu. Pesa ndogo kuna vile inaniuma. Maka nimeshiko na alachi ya skuma. Unakimbiza madem, tunakimbiza mado. Ukipata do, utakimbizo na madem. Common sense is common. Budo na behave, niko kona ma hormones. Sikupata pesa nkwe mpole. Ni lazima ntasumbua. Nitapost mtajua. Kena kuma uneza jiua.
Pesa ndogo tunasumbua. Tukipata kubwa mtapumua. Mkendika tunanua. Na ukema kusunda tunazindua. Kasa ndebe tunasundua. Na tukipata kubwa mtapumua. Mkendika tunanua. Na ukema kusunda tunazindua.
Sema ati ati, nina attitude. Ati 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 ati, sijui I'm rude. Ati 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 ati, now I confused. Ati ati ati, now I seduce. Kai please, I need a beat. Yani nataka to peace. Ambia plumba ni deep, akuje ndani a fix.
Tapani isengo madani umerelease.
Mi hata sijui, kipoa kula panguza mdomo nyamaze. The man not a boy, self lazima nitangaze. Mi hata wenda choo, na sasa mbona ukazi. Vyo lipati baki hivyo, na simba ka uwanze.
Masa ndogo tunasumbua. Tukipata kubwa mtapumua. Mkendika tunanua. Na mkendika kusunda tunazindua. Kasa ndoga tunasindua. Tukipata kubwa mtapumua.
Wapika mwezo. Wapika mwezo. Wapika mwezo. Wapika mwezo.
Ingoma mefanya maboy na madiva. Upendo spende wezi avoid ama niga. Kimpati mboka siku enjoy na maliza. Mazeni omolo jona mjoy wa Hadija. Na mina need to prove no point for the media. Go ahead and light a joint for this feature. Riders kutafuta coins ni mamita. Na painting kasi wa boy ni Anita.
Kanaro wame nebadeka jina Sonko. Kogalo masi vili gimi ndio na control. Odi dance itambu istri ya zonto. Na tambla ite shikwa aje bila ubongo. Na kila nkichunisha debe wanatan face. Tadani wa muna manjege ama sanse. Niko zabi juu ya bebe na machampes. Haters na pay a headache vile na run place.
Nasema mina kitari ya baba ikami mind.
Rabolance Radio. Welcome to Rabolance Radio.
Tumeshika mtani kwa geto. Majengo hadi Soweto. Kana shika lumba kakesho. Mr. Tumbla wapi kamleso. Kamleso.
Storiza jaba ndo tingize ubongo. Ngo bebe kawa letikiza kamongo. Bari bari barabara bana maringo. Niko na pesa kushinda babako. Kaskia vibaya uko kweni. Kaskia vibaya uko kweni. Kaskia vibaya uko kweni.
Niko na pesa na niza babako.
Kaskia vibaya uko kweni.
Nilifika jiji nkakutana na buda kwa kaniambia kanivaa kwa pendagi za mamako. Kisiri siri tukakutana kwako ni click click bang tujuu ya kitanda chako.
Hamna hela nini mnate seka nini unali pama deni na puchi yako. Miaka ni 20 uko chini 60 na mneti unatuvunjia mgongo.
Ulinipaka chance na nikapita nako uliponipiga intro siku ya introduction. Ana ni finance na school fees zako alinipeanga info kwanza yesi babako.
Unapenda wa baba hune watoto wako huruma. One shot na kwani upendi utamu wanduma. Pesa ukutekenya tekenya sana we rudi ukakunewa baba
niko na pesa
kushinda babako.
Kaskia vibaya uko kweni. Kaskia vibaya uko kweni. Kaskia vibaya uko kweni.
Niko na
Andy, Andy buddy. Shake your butt. Angie, know you want me. Try me, try me.
Angela, I know you like teasing, I know you like freaking, I know you sound easy. Angela, am I the one scheming, am I the one cheating, or you just don't feel me?
My sexy angel, Angela, with you hakuna matata. Kionyashwa nipa furaha, itabidi tumechanga, you sadata. Akiwa lai nimekupata, can't lose you, niko rada. Big size, GD baby, uko sawa.
I'm addicted, Angela, my dawa.
Angela.
Femino, got you to a femino. Brace paniwala, fling it up, give me no. Conscience, aka, all TNO. Play with your two nipples, like piano.
Tell your bumper, just a move and a shake, so. When you do that, feel like a war peer, yo. Watch a tip one day, you move on the place, so. Yo, God, tell me what she name, no?
Angie, Angie, Badji, shake your butt. Angie, know you want me, friend.
Yeah, hey. Why so enticing? Body look good, body like munchies. Bigger heel boom, make it bombastic. Why you look good, but you don't like it? Ay, touch it, lick it, ride it. Central, how to treat private. Nico not be done, animal is safi. Mr. Officer, I don't need sorry.
Angie, Angie, body. Shake your butt.
No.
Angie, do you want me?
Try me.
I love the way you the ginger my antenna. But the way you the move your patina. Set tonight on the job to your smartina. Pour 1 liter for your patina. Set tonight to go family like my sister. Cause I don't have to be there like 15. So make you tell me if you're ready, oh Angela. Oh
Angela, I know you like cheesy, I know you like freaking, I know you so easy. Angela, am I the one scheming, am I the one cheating? Bro, you just don't feel my sexy.
When you do it's not your time, you with that. When you are great, a body side. It's not your time, you with that. Another nibila we are to resiishi. Newsflash, tutaishi fiti. Tutakusau kama kamisi. Na memory tutoe kwa akili. Una behave ni kawe tuko na option. Pia sisi, iyo ni caution. Kasi uruma singe kuwa na wewe. Usipo change itabidi nitembeze. Last chance, ati last chance. Last chance tuliacha last year. Yote ufala mista kikusikia. Usipo change, kanyanga. Weni ambie, ebu decide. It's not your time, iyo with that. When you am here, ebu decide. It's not your time, you with her. We decide, counter change. It's not your time, you with her. When you am here, ebu decide. It's not your time. Unani threat, unani threat. Utaniacha, siuniache. Unatu threat, utaacha kazi. Siuache, unadhani tunajali. Ujinga ni kudhani bila wewe, atutasonga, tunasonga. Ujinga ni kudhani bila wewe, atutaomoka, tunaomoka. We ni damn, dididididam. You're so damn, dunia si yako pekee. You're so damn, utashtuka kuna ngoja ni kufuate. Usipo change kila mtu njia yake. We ni ambie, ebu decide. It's not your time, you with her. We ni ambie, ebu decide. It's not your time, you with her. We decide, counter change. It's not your time, you with that. When you're here, you will decide. It's not your time.
Metro, Jesus.
Yo, I rap like
Hov in his prime cause I'm that nice. Lyrics coming at you like a spirit move for porn site. Never had a cosign, we made it in no time. She love me for the dimes and I love her for the sex drive. Dollars, cheddar, reason why I'm doing it. Shit, I'm so rare, like a mall with a zoo in it. Big Baba the Punisher, ABC, too easy. Coldest, illest, kicks me my Louis V. Nimeka shengro, siseme mini wannabe. Marapa nyui tanga gold, sini fallacy. Watoshi mboga na olichapa kama bukati. So no is a bay, mbona kama ugarami. Back to the main topic, no pressure, no forcing. Fire in my far side like the devil talking. Where I'm from, dogs back at you for creep walking. Please stop it, merudi sheng. Umesikia vile na wengwa toi wa juzi Infinix. Mina kuanga Alcatel, spell na joza Harry Potter. Zenyu ni ma dry spell, corn bell. Ndanya kunde na naifunga na Mattel. Teams and whiteys, I'm a G, can't you see? Lean back, we don't dance, if I do it silly me. What's cooler than Zakaja cruising through the CBD? It's Breed on a Dre beat in 2023. Got the recipe to what you need, flows heavenly. Give me the crown, I'm grabbing it, who's stopping me? On God, we run the streets, Kanjo's delight. Three Sams in Cali with Nairobi nights. Such a best millionaire. Yo, niufika nikichatisha ni kama chemwe mefika vile. Biti na bank wa speaker wezi itaka kuwa my neighbor tempo. Yote ni mina skiza Sunday morning za Yamisa 25 nilishika mita 26 nika baika dinga 24 nilikuwa ngamjinga 22 nilikuwa na Lisa 23 nilikuwa bazenga jina kila mta ilifika. Mafosa John Maziwa wipe your lens kipiga picha. Big fucking baba wake on caps ukiandika. Nasikia vera saya ku single neza die baki hivo. Me and Hakan be a night and brand yake ongeze mauzo. Itikam kwa hile mchezo nina skillset yaga ucho. I'm a lakeside boy nan menonesha mifuko. Flow ni ya 207 but night let ikiwa fresh. Enzi prezo alikuwa na Nicky alafu pansi kwa gazette. Real winner kiwa the best. Kata 3 likuwa on deck. Sa mbona undertaker mini beef na liko bevyu. Miufika nikichatisha ni kama te umwe mefika vile. Biki na bank wa speaker wezi itaka kukua my neighbor tiplo. Yote ni mina skiza Sunday morning isa ya misa 25 nilishika mita 26 nilibaika dinga 24 nilikuwa ngamjinga 22 nilikuwa na Lisa 23 nilikuwa bazenga jina kila mta ilifika. Mafosa John Maziwa wipe your lens kipiga picha. Big fucking baba wake all caps ukiandika.
Big baba wewe the Undertaker amefufuka. Oneni vile maheta mnasikia vibaya sana.
Stay on them like a hood rat. High table na kuja kukuja. My pockets deep and too fat. Na wezi ni pima, I'm too smart. Skanking kwa pakinya quick mat. Wochena shindo ni nini ya menusa. Cause I didn't have days on my shoe rack. Mi vandula mkitupa cut toothbrush. V6 na nishaje za coolant. Mpepe ni ganzi mechumua. With a pen tinta masutra kwa sauna. Enjoying the views ni flora na fauna. Alafu droke ni atoka bonus. Paper chasing ni shadow the honors. After mboka ni suru ali ono. Imebaki omeficha kakiwa ebola. Kila geto youth ni superstar. Mbling na mapetko na masupa ka. Keja garden pool room kata. Bado narration dosi ukata. Mungu ni nani in God we trust. Mali metoka Johnny so far. Sitaki kama si
kona dem monya kona dem pia masa flani ikifika na wachangamkia after scene kabaridi season katulia wote waleta mzinga mbili no petition pia an kona dem monya kona dem pia masa flani ikifika na wachangamkia after scene kabaridi season katulia wote waleta mzinga mbili na selector ni Rambo na MC ni Zidiambo. Wanga mbaya sana akiweka go pato. Miondoko mchezo nilianza kitambo. Zile enzi kali akishikile milango. Nimekuja na moto design ya volcano. Dandi ya kimat mina shuki ya pomasho. Pate gude safi tuka seti na machaji. Foreign Malawi weekend ni kwa nani. Tumi haya gari weka wakadinali. Cheki kwanza table search ulikuwa wapi. Umoroto then umalize na okto. Alafu nimekumbuka usisao ya ukungu. Hini big tune kuwa beba karabu. Picha moja safi utazani sima ndugu. John Falme mix zake safi safi. Washa moja bigi manzenski efiti. An kona dem, mwenye kona dem pia. Masa flani ikifika na wachanga mkia. After scene kabaridi sezinga tulia. Weta leta mzinga mbili no petisha bia. An kona dem, mwenye kona dem pia. Masa flani ikifika na wachanga mkia. After scene kabaridi sezinga tulia. Weta leta mzinga mbili na dem ni kuhanya akipata unagwarwa. Sunday tuko church kwa father mini baba. Dem ni msupa lakini sura ya mbanga. Kwanza amenyanya macho zake dimanga. Mali ni safi kuliko madha wangara. Labda mpate gudi safi itakwa ya mama. Niko hai siku ya pili ndo inafuata. Chai moto inatriga ngwele vuta jana. An kona dem, mwenye kona dem pia. Masa flani ikifika na wachanga mkia. After scene kabaridi season katulia. Weta leta mzinga mbili no petisha bia. Ah yo la yo yo
Jimmy Buffy Rabo Ranks Radio Indos tunasikia dile skuta dedi sawa. Rabo Ranks Radio, get in tune, the best ever.